juroomelu natal adama ak awa dañu amone ñaari dom kain ak abel kain daf doon firé abel ben bes mu ray ko yalla mbugal kain ci jëf joju yalla bugul kuy bakar ndax bakar ñu tagalé won ak mom xarito bi yalla namone suñu digënté ak mom mëna tulen am.